Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee ku biira ururka EAC kadib markii horraantii sanadkii hore la aqbalay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Ogolaanshaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo ay Muqdisho sanadkii 2012-kii codsatay inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika. Xogayaha guud ee EAC Peter Mathuki ayaa waxa uu arrintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
The EAC conducted a verification mission to assess the readiness of Somalia to join the blocs, and this report was deliberated and shared with all the partner states.
EAC ayaa sameeyay howl xaqiijin ah oo ay ku qiimeynayso sida ay Soomaaliya diyaarka ugu tahay ka mid noqoshada ururka. Waxaana qiimeynta iyo warbixinta laga diyaariyay ba lala wadaagay dhammaan dalalka xubnaha ka ah EAC. Wadaxaajoodka ku saabsan ogolaanshaha Soomaaliya ayaa 22-ka bisha bilaabanaya isagoo soconaya ilaa 5-ta bisha September. Warbixinta iyo wadaxaajoodka ayaa loo gudbin doonaa goraha wasiirada iyo madaxda dalalka EAC ka hor inta aan go'aan kama dambeys ah laga gaarin. Kooxda hubinta ama xaqiijinta ee ururka EAC oo ay ka kooban yihiin khubaro ka kala socda wadamada xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa rabay inay ogaadaan heerka waafaqsanaanta Soomaaliya ee shuruudaha laga doonayo dalalka ka mid noqonaya EAC. Fred Mukasa Imbeni waa khabiir ka tirsan golaha sharci dejinta ee bariga Afrika, isagoo sidoo kalena ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ah ee Uganda.
The admission of Somalia to the East African Community integration process by the presidents is laudable. It is an A1 decision.
Ogolaanshaha Soomaaliya ee hannaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika ee madaxweyneyaasha waa mid aad loo bogaadiyo. Waxa ay Soomaaliya hiigsan doontaa in maskaxda iyo fikradaha dowladnimada laga bedelo aragtida qabilaysan loona weeciyo isdhexgal dhaqaale. Sida ku cad heshiiska EAC, shuruudaha gelitaanka wadamada cusub ee Urur waxaa ka mid ah ugaansanaanta mabaadi'da caalamiga ah ee maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, u dhaqanka sharciga, dhowrista xuquuqda cadaaladda bulshada iyo weliba dhowaanshaha juquraafiyadeed
that of course Somalia has along the Gulf of Aden to the north.
Cabdullaahi Ibrahim waa la taliye ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, wuxuuna qayb ka ahaa xubnihii gacan siiyay kooxda xaqiijinta ee ka socday EAC ee tagi Soomaaliya.
East African Community member states also recognize Somalia as a regional country that there is much to integrate.
Bulshada bariga Afrika waxay sidoo kale u aqoonsan yihiin Soomaaliya dal ay howlo badan u yaalaan sida nabadda, amniga iyo socdaalka. Waxaa jira rajo badan oo ay Soomaaliya ka qabto inay ka hesho ururka, balse sidoo kale gobolka ayaa wax badan ka faa'iidi doona Soomaaliya maadaama ay ku xiran tahay ganacsiyo badan oo caalami ah iyo bariga dhexe iyo sidoo kale qurbajoog badan oo ka shaqeysa Yurub, Amerika iyo meel
kasta.
Marka laga tago ganacsiga, Soomaaliya waxa ay hiigsanaysaa inay hesho nabad iyo amni marka ay ku biirto EAC kadib 19 sano oo dagaal ay kula jirtay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inuu dhammaado sanadka soo socda. Inta badan dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika.